garoonka balooniga lugta degmada Luuqiyoway balaha ka gabagabeeyay tartanka kooxo heerka koowaad oo imude meelasay ku dareeray. Tartanku oo imude ku dareeray garoonka balooniga lugta degmada Luuqiyoway baa ciyaartii inka dambeeyti wada dheeray. Lamada kooxood ee shal ee Hormuud iyo Golden ciyaartii sayti oo haytito xamaasad leh iyo weyba saasaato u yahay kiide ee la guud ahaan caalamka la kuxusaya. Waana lan dabaal degahay maalinta nabadda adduunka taasayti oo ciyaarta iyana geeka qayb ku hayti munaasabad la kucsaaya. Si kastaba ciyaartii weyba ayaa ka dhammaatay barbara gool laage wayna gool kulaata ama rigoora guuliya ka ratay naadiga Hormuud oo markaasayti ku guuleysiday horyaalkii ku dareeray degmada Luuq ee gobolka Gada. Gudoomiyaha xiriirka balooniga lugta degmada Luuq Maxamed Ibraahim yaag mahadnaqay dhammaan kooxo degmada sida Fayla oo iyo Marwalba iyo bandhigayaan qaab ciyaareed Shofayla waana iyo ku qayb galayeen tartanada shal duban ee la qabaday Luuq. Gudoomiyaha dhinaca kale wayba uusan hambalyay naadiga Hormuud oo ku guuleysiday horyaalka degmada Luuq wayna saasaato uu is amaanay naadiga Golden dadaalkii iyo Mojang usoona rajay in mar kale ay ku guuleysato doonan tartanka haato. Degmada Luuq ee gobolka Gedaya way baynta badan dhaka qobaday tartana lanqobado kooxo heerka koowaad ee degmada Saytiga Sayti oo lanqobado koob lanka magadaro koobka degmada Luuq ama koobka kooxo heerka koowaad ee degmada Luuq. Koobku iyo wayba markaas Sayti u soo dareeray in muddo wayna ku qayb galay tumiyo lix kooxood oo ku dhisan degmada Saytiga.